Scooby Dooby Doo da. It ain't a mama. It ain't a mama. I don't think I go for Nagwatil and the Matala. Zikumuwa. I go mad is a guru. Zimamukala. Yeah. Kumano. I'm a phone as a carry doctor. Put it for my.
Ndinitsikana kumandini ndi ufulu nditakulamulira ndikusogolera guru musandipezelele
atimtima mwanga ini ndatopa nkuzuzika zokumba zanga ndimafuna kupuzira ndimafuna kupuzira ndimafuna kupuzira ne Kutipa mawa, asasa kale sosowa. Misanze masomwa ke kusowa puputa. Chito siku ndi usana kusamba tukuta. De musamu pezelele. Musamu pezelele.
Nimafuna.
Zika zokumba zanga ndimafuna kupuzira ndimafuna kupuzira ndimafuna kupuzira
ne ndimafuna.